kuchusha twalika kulwa kumalwele nemfu twaliposhiwa twalichimfiano mulopa weno yawe mwasubishe. And that's why we say Mumulopa Wenu bayawe Mumulopa Twani lumulwa
Jesus.